Finance ne Parliament yisize teka area copyright and neighboring rights amendment bill 2025 galino teka ligendo kuyamba bana bitone bonno kufuna mubiye byabwe kino kati kijja kuba kitegeza nti omukutu gwa maulire gonna oba mu bifo ebisanyukirwa byonna okuza nyolimba lomimbi eno baka kasente osasulayo mukwise teka lino na kulwe global nji kubanda bitone babadde mu Parliament nga bakulembeddwa amakulire ekibiina ekibagatta Eddie Kenzo era bano bawagidde nnyo okuyisibwa kweteeka lino kati Stephen Baker ssentebe w'akakiiko ka Parliament ak'ebyamateeka era kabadde kavunaanyizibwa ku tteeka lino agamba nti etteeka lino yakuyamba nnyo bannabitone okukuuma ebiye byabwe n'okubifunamu obulungi okwawukanako ne bwe gubadde kati Parliament oluvannyuma lw'okuyisa etteeka lino eragidde bannabitone bonna okutandika okuwandiisa ng'ebiye byabwe bye baba ab'okubifunamu etteeka lino kati lirinze mukulembeze wa ganga lino Yoweri Kaguta Museveni okulissaako omukono awo litandike okukola.